boy, pass me the weed, the bus is some real shit, nigga.
Hey. And I come back the first time when I saw you, baby, I be looking to your eyes. Your hips don't lie. Funny me when I get the girl like Susanna, only friend in Shangas. Hey, I just wanna tell you, ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, a bad man done confused. Ooh, kati ya pesa na wewe to choose. Ooh, ni kwambie na kupenda leo, kupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, I love you. Nakupenda kesho, I love you. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, nakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. I love you.
Nisikilize, nisikilize mpenzi. Mosokani tena. Onga yonga yonga yo. Matone ya maji ufata michirizi. Niondoe imani ambayo kulilinda penzi ni fundo la irizi. Oh my oh my oh my oh. Nyama ya ufizi. Mio ayo ayo ayo. Kini acha wewe ntapata uchizi. Tane tane. Sikina yako mahaba. Tupeane hata kwa siku mara saba. Tane tane. Sikina yako mahaba.
Penzi wewe.
Tupeane.
Penzi wewe.
Hata kwa siku mara saba. I never feel how I feel to you. Ooh, see a bad man, boss, so can't confuse. Ooh, kati ya pesa na wewe to choose. Choose. Ooh, ni kwambie na kupenda leo. Ntakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Na kupenda leo,
I love you.
Na kupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
I love you.